Jafana unisana, piga fina masail. Jafana unisana, piga fina masail. La bishtagi jina wala bigra rasa.
Show.